gorgeous. Drinks, my baby, it's on me. Turn around, my sherry, on me. Love the way you smile, it's on me. And every time you lonely, call me. It's a new mini part, spending for you. Chachachachachachachacupa, I am a fool. It's a new mini part, spending for you. Mwanaume mwanaume ni pesa, uhasa mpeleka kule. Mwanaume mwanaume ni pesa, uhasa mpeleka kule. Mwanaume mwanaume ni pesa, uhasa mpeleka kule. Mwanaume mwanaume ni pesa, uhasa mpeleka kule.
Kuchu kuchu my dog, I'll give you all my dog. Kuchu kuchu my dog.
Chachachachachachacupa, I am a fool. Sijui nini umenipa, I'm spending for you. Chachachachachachacupa.